Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagne kanté to bogi jande ga fandu hala Mamadou Samassi ko jam nyalli secrétaire kedibe. Bangal yambere nyoloma herta nango radioji der adnaaru ndus Studio Tamani e fedde dental radioji e teleji bamtiidi leydi Mali nawtoriki odo yiti mawru jono berde godinde Sicily o bangal mbiyan misal widoji embe doto fam les journal meden. So kabaru mutere mbiyan janginobe be yimbe syndicalji embe landini leydi ndi fuf yaadu koyde alkamsari hande muslimbe wajim binni mbiyan huncangul hoore tobbe tabantaje jomberde kulitinde janginobe be nakandi jati be daari kalisi ngadanaado gullobe furobabe bangal woteji dipte en hande wattu minmi woni ko mbiyan neldugol kaytaaji di timmata dido woteji sertaadi nyande noga e jena liru mars mbiyan ngadete les raisons ngaji leydi ndi fuf sona kesidi di ngoni sembe kabaruji amen hande kikidi alkamsari sappo e tati lewru fevrier hitande 2020 bismillah sakirabe en puddiran kabaru jiddi e mbiyan kabaru mbiyan jawdo dum woni fay boyali darmi mali nati to kidal tondu dum ardo mbiyan mangal pade en humanido kabaruji colonel jarankuni mbiyan martini kumpa odo kabaru e leko warata ko en pacintinan kabaru mudum bangal keddi kabaru keddi di mbiyan huncande hore kewal gede le radioji e teleji woni sisili nyaloma hertanango radioji woni sappo e tati leru fevrier studio tamani e fedde irtel mali nawtirke odo yiti mawru jeno berde mbiyan gudnide sisili bangal mesalo widoji e cakite yamberde mbiyan gennari totama mbiyan radioji e gollobe radio yogabe keddan nako hebani en ibrahim haran jallo mbiyan do fajtango umar wagol e mumnatu sendabu
kanko ministre jottino kabaruji lamo holiti wiide sisili cubare tan hikande yodum wajibi jati e golle yimbe yottinobe kabaruji yaya sangari
la diversité
même hakilaji kewdi le golle nde yo wajibi non sabe wakati joni no hakke matingol kabaru ana non dun hakke hukude hakilaji mon dun ana yo wajibi gollobe radio tabbo dum so kala bibe leydi ndi fu ana dokka hakilaji mon idum mo be kala dun do tottereji
kewdi lamiro fedde irtel de du beydi do hen o holitiwid nyaloma hando no leydi mali ndi worrino radio jidi an bayi faabaade yalla jam e tegeran warta li nokko o kede mo kanko banju guddante kanko laami pelle irtel de ko mo sifi do hen
e dans le contexte leydi mali radio ngaji anankani faabude martin gol kabaru kala homo fu faabo batakiji gondi do dental dewral kanyi jam e dege saatu gollende ana wawi o nyude so dum wadi yo wajibi dum dartini
le on do wattu fu Studio Tamani hokki jenaariji yoga yimbe le golloobe li radioji wombe le leedi ndi kanko Mamadou Diarra Diop gollo nokku no dirte Mikado FM omo le hen
ça fait plaisir
fuyani yo holitinde golleji lobbi di ngadata mi do mina wobbe ana kandi e mum kad weli kan sanne mi do ndarta e kala bandiraabe an rewbe e tinno e gollende dum yafa sinan jida dum so kebana
o do nyaloma kejinaado radioji fuddi yembinede ilale hitande 2011 UNESCO fuddi odo batu kanko Martin Fayi kejaado fondation irondel do bomoko do holliti wid nyaloma handen odo kabaruji di buri fu yawde yo bangal radioji
le bomoko do kay goto fuf e mujjo mudun do golle radioji di bomoko be jogabe kay na darra gollobe radio be mbiyen yo beda huntande hore golle radio o be kuliti wide yo golle barkindo sanne kedan nako hebani en Mahamadou Baba Kunta do fastango mumnatu sendubu
la radio son premier objectif
la radio ngaji yo Martin de kabaru golle mon yo golle kurdo golle de fu e hakkile an kami famata ko sabi journalist yo kabe ana nanga temen nay na ujunere duhana wona homo fur arsuko mo welata gollude e radio yewtere ngaji ngadeteedi e radio mi do yidi di sabe idi martina mi kabaru radio ngaji ana kani haybude patifinata waji men majja ana hani endara hakkile kala yimbe le fu kabe kala ta e inde men yo kabe ana jenna yimbe ana hani be ewta kabaru wobbe so hokki be seeda be mbaylta ko be haali ko wobbe kay anan godi darande mabbe
wayta fahande bangal nde do yambere nde Studio Tamani wadi yewtere do golloobe cuudibe radioji di hono mbiyen jogibe bugi jande di sabi mabbe mbiyen kettobe na mbiyen kala ko golla bangal kambe kaloobe e wi hobbe e be do technicien en be mbiyen leeni mali be o do golle yirwi jaati ka faysu telaji so yoga ana ele golle mabbe o keddan nako hebani en haba berte do fastango mi Umar Waygalu
kam yim bele daribe to ɓoggi janɗe to latto sababu so kettoɓe keɓa heɗade radioji ɗi. Yoɓe yimɓele ɓe jiyatake Abse Traoré o debbo arande latade technicien to RTM to an ɓado duuɓi noga e ñalawma hande omo golla toon. O wollitiɗe fa golla oɗo golle wajibe taweɗa neɗɗo joom muñal e tiɓɓoro
hewti joni machine ngaji ɗi yo banggal ande kese bandungaji ɗi gotti gollirade nden banggal bandungaji ɗi e les journal bandu aɗa wawi jaati taƴude ana ɗum e bandum so heɓima tan ɗon e ɗon foɗira bande o juuɗe ma sa totti kanko kalaw o micro a yawi tan kola bandu o nden o jogtoto journal o.
Les leydi Mali nde ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓele kominiɓe kabaru ɓoggi janɗe fo a tawan janggay jande muɗum ni tan jokkirta golle o fa mbawa kanko Nuhum Djire gollowoɗo studio tamani o hollitiwide wajibe sina ƴeewa kaalowo o tawi wakkati faɗa wattini ɗum hakkille joƴƴina hakkille maɗa du
kala wattu neɗɗo ana wawi heɓude ti Allah saabu so ni a neldaka gueɗe ɗe kasidinɗa e wattu muɗum tillaji ne wawi jaati nadde e golle o machine ŋaji ɗi eko wiyete logiciel ŋaji ɗi foof ne wawi salade kala wattu ka so hono ɗum e bandu heɓima tan pati imina hakkille ma jarata ɗum jaam jaam sikki wala heɓanno jowora ɗum bangge goɗɗo ɗum ana hani technicien ɓe e kañum journalistien ɓe kuppitodira yalla golleji ɗi na peewa
kamɓe golloɓe ko nayiri banggal ɓoggi janɗe ɗiɓe kollitude laamu ana hani darnade kabaru jande muɗum yalla golleji mabɓe ɗi ana jara yesso.
Kala jiɓe ɓeɗorade famo dow heejoji studio tamani ne mbawi naftora bembal WhatsApp numéro o woni 76 70 88 51 bangal wiyamo mo mbuɗo yoɓatake e muɗum yo 37 321. Neldugol talki dartugol député yagal timmi hande timman hande wattu minwi ɗiɗo wuteji sartaɗi mbiyen ñande noga e jeena lewru mars gaɗete ley région ŋaji kesi leydi Mali ɗi fof sowona mbiyen ley région ŋaji leydi Mali ɗi fof sowona kesi ɗi e wi gouvernement o fa hande banggal kabaruji ɗi majere yaadu koyeɗe mbiyen syndicat ji musel en ɓe mbiyen alkamsare hande ley tatteji leydi ndi fof heeɓi lawol jaati iwde kay yaade segu fangude yoroso gaw e ansongo jangnowoɓe fof jalti waji mbinde hun cangol hoore toɓɓere capan tati e jeenoɓerɗe holitkolitoonde kala ɓeydari kalisi dow juddi golloɓe furmaɓe na hani waɗanede musel en ɓe keɗɗana ko heɓani en arkia touré mbiyen dow facitango Oumar Waygalou
kayi ko ɓuuri musengaɓe teɓe doron kañum en jalti toon beete hande so gaɗi ndeɗo majere jeeyaɓe le fedde signinde kaldal e kawral ngal sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 ɓe jeeyiɓe kokkoye ɓataki mabɓe gouverneur gonɗo ton o hono ndeɗo majere wotere matama nokku noddirteɗo segu jottinowo kabaruji musengaɓe jangguinoɓe wonɓe toonɓe kolliti wiide ko ɓuuri musengaɓe ujunaji nayo an tawa le ndeɗo majere ɓe puɗɗi ɗum suudu académie wondu tonduɓe tiloyi suudu to gouverneur o gollata to yoroso to e ɓuuri musengaɓe temeɗɗiɗo iwruɓe ley laamu yoroso o fo e manggal muɗum ɓe gari ɓe gaɗi ton ndeɗo majere caggal koɓe gaɗuno wonde kasen le noga e tati lewru janvier ƴaɓɓi noon duɓe mbiyaɓe kaja sar yawol capantato e jeeno ɓolngol tabe le saaha leydi ndi ansongo hono ndeɗo majere wotere matama toon ɗum fuɗɗi suudu kappu wondu tondu tiliki to kumadaw mabɓe mawɗo wontoɓe kokki ɗum ɓataki to gawtoɗum ɗum matama toon tiiɗallaji fuu mataka ley hen ɗum fuɗɗi suudu école noddirtendu soso koyra ɗum timmoyi to gouverneur o gollatto kamɓe duɓe kolitide ɓe jeeli sariyawol capantato en jeeno ɓolngol tabe
hippugol waɗama mbiyen dow manggal paɗi en leydi Mali ñande alkamsare sappo e ɗiɗi lewru février wattu mbiyen ñande alalbari sappo e ɗiɗi lewru février wattu 23h cikkitaɓe terrorist en ɓe mbeɗi bomboire dow poste fama en jalluɓe to motti toon hultama wiide tafun kay goto heddiki hen ɗiɗo barmi brondaji kewɗi ɗum gaɗi banggal fama en ɓe so banggal wayɓeɓe kay wala ko humpita tafun fa hande banggal kabaruji ɗi kaɓitiɓe barkanɓe mbiya leydi France hippoyoyi dow guɓal terrorist en sere goosi les région Tombouctou hultama wiide sappo ina terrorist en ittama e jate hewɓe dun nanggama seeda fuji kolti wiide diwoji ɗi ñalli yiltade ley nuku o ñande mbiyen alalbare nde keɗɗana ko heɓani en intal ak bilal e dow facitago Oumar Waygalou
seediɓe kollitiide wakkati sappo yamde bomboje ɗe mata toon armé français an tippo ɗum regade hakkunde nokku noddirteɗo inabram e betelout iɗum woɗɗiri gosi ko yaata kilo ŋaji noga e joyyi le laamu takarus ɓe kollitiwide ko yaata yimɓele sappo e nayon noddirtoɓe jaadinkoɓɓe tewuji muɗen jama le oɗo nokku won nanguiraɓe juuɗe du fa kikiɗe keñen manggal paɗen leydi français ɓe matama toon ɓe jippikiton e leydi avioji mabɓe ɗiɗo ana gondi e diwde micciteɗen wide le oɗo nokku guɓe noddirtoɗe jaadinkoɓe ɗe ana gondi e mate toon sanne guɓal ngal ɓe noddirta islamique o grand sahara caggal ko neɗɗo mabɓe o wara toon noddirten almansour ag alkasim le sappo e ɗiɗi lewru novembre hitande 2018 nden fuu ɓe ɓeydi sembinde toon bawɗe mabɓe eɓe jeeya le guɓal mbigal pabotongal kabaru alsilamako e alsilame en
studio tamani yo faabal laamu leyde Suède, Danemark, Suisse e fedde leyde Europe.
Se ngati le kabaruji amen de raison ngaji di en bien to koroton jo en kabodde andi taga kippo yoyi do wuro Simeru der bien commune Madugo yimbe nayo keddiki hen dabaji kiwdi dum nawama fa hande le commune koro ben hultama wiide kongol wadama do wuro Lori Gan nyande goto o yonki hetaki hen ka mier jo en kabodde be tumi nokkuji di nyamri ngoni e mudun be jaadi dum e dabaji kiwdi on songo tonno joen bien kabbodde be andita ka kipo yoyi do wuro tinnama bien dum waddi kenyen sappo dudu leru fevri wattu 11h40 holtama wiide be ngatti yite en bien dereji suudu l'école e mairie kanye suudu radio amanar en timnarna kabaruji amen hande di to directeur holtama wiide bien ko buri temede jeddo suka be goni bien jibe aduna bien e bien tane be do temede tatti e chapande jeddi e nay ndewi e talki jifnirde temede joy chapande nay e joy goni limtadi le commune o der hitande 2019 yo bien jatteji gondi le mairie nokku mabbe ton don timnta kabaruji amen hande do sede yotamede wowande